Tebo basuzara gatira mchibine chaka sita isa sakita ya gara Echitunguli chaki sisi echongiro kurongo sembera Iya basuru kujiba kore la mo Emerimo basuri oku njimiriza Mumi suru jiba sasura Sakita tekeze zante nga basuru zi Basasure misuru menji nyomu kampara Nga basurira Ntiensimbi zino zidino kuze siwa mungiri nonji Okusuburo kulabanga baganyura Singa okusobola okulaba nga baganyulwa okusinga okukolera mu mbeera embi onategeezezza nti abasobozi batawanyiziddwa nnyo embeera y'ebinnya ku nguudo ez'enjawulo mu Kampala kyokka nga basasula emisolo egy'enjawulo okusobola okulaba ng'ekizibu kino kikolebwako.
Kampala tuwa property rate, mu Kampala tuwa ground rate, mu Kampala tuwa local service tax. Kakati ejo si income tax wa revenue, si VAT. Jiri particularly one. Zona tujiwa. Era buba tuguwade tugula. Tulabye kati basiba n'ebizimbe ground rent zikolechi. Mumuzibanja ne musiba n'ebizimbe. Mulemye okukwata account zaabo be mubanja musibira ate basibira mwate bapangisa. Enaku ze baba gaddewo ate tezi compensating bo musubuzi nabo nabona esente ne zimugwako ne bazikunganya ne bamara yoli na alinda cheke yengo mwezi guweddeko. Ngabo wakoze mulimu kita atobama. Waliwe chinye motoka bwigwamu nga nyimpi ya mipira tebamu. Baba sasura kuchi. Chova togavye, Misha Kabanda, Zetu Director, Deputy we, Mayor, Barodi Mayor batano, aba division yendala. Why are they paid?